Esto qué es, baby.
Nasikia mastori ya kaka mkuu kwa mbali pewa kila style bada kupata million views. Mala mevuja mafali mwona nasambaza news. Hata ukiniacha nyuma mimdegu wako sito lose. Maniga niko broga gate dollars on my pocket. Tamisi kusmoke watakisema wankamate. Musa babas mwaga mpunga jibaba na mwaga mate. Niliamua kuvunga ngala uchakwimba wapate Toka Dodoma nafanya awesome. Money Central Zone na see your roast time. Toka istizo kwa King of Flows. Atundi kundili tupate shows. Believe that.
Na masnitch, majipu, mabinti tunaishi nao. Wanasiasa, mateja, polisi tunaishi nao. Na wachawi wanaamini kwa Mungu tumaini lao. Kutupia na majinu swahili ni kalaga bao. Masnitch, majipu, mabinti tunaishi nao. Wanasiasa, mateja, polisi tunaishi nao. Na wachawi wanaamini kwa Mungu tumaini lao. Kutupia na majinu swahili ni kalaga bao.
We, ndo mnafiki wangu. Wakati mi, swadui yako. Natamani langa kileo angekwepo. Mchizi wangu alenifundisha kunata na instrumento. Rafiki yangu kweli maishani ni influential. Aliniambia nisivute madawa nicheze echo. Tafute degree nisaidie madogo na mama. Alisema maskani msitu, masela wanyama. Hakuna usalama ni njama na uwasama. Ulimwengu ndo mama ndo mana mwana alungama. Recover about change. Serikali haina msaada. Mateja wana prosto. Mameneja wana mikoko. Wasani kila siku wanalalamika soko. Skeshe keshe kama popu. Chizo wa maskan. Unaikula kiti moto mpaka mwezo wa Ramadhan.
Zombie. Esto qué es, baby?